Ebyongo bitadde ku mabbali omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'abakungu okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga Uganda. Basuubira okwanjulira eggwanga lino Uganda enteekateeka ey'enjawulo naddala ku bulwadde obwa Ebola wawe butuuse ne gavumenti y'eggwanga Uganda kyeteeseteese okukolawo. Sabbiiti ewedde alipoota okusinziira ku byaliwo byebimu ku ebyo gavumenti y'eggwanga byeteeseteese okwanjulira bannayuganda kw'ebyo ebyeyolekera mu alipoota ya minisitule y'ebyobulamu sabbiiti ewedde. Abakungu okuva mu kitongole ki World Health Organization ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna baasalawo okujjako ne wano mu ggwanga Uganda okwetegereza embeera bw'eri awamu n'okumanya Uganda bw'egenda okukwatamu ensonga zino. Wabula we butuukidde olunaku olwaleero ng'ekirwadde kya Ebola newankubadde nga kisenkenyeza bannayuganda ebiriwo biraga nti tekinnaba kubasenkenya nnyo okutuuka na kweraliikiriza nga bwe gubadde gwasuubirwa mu kusooka.